imenishinda pombe mi, nikilala nikikuwaza, nikuone ndotoni, sijui ni nini umenipumbaza. Nakumbuka na marashi yako yaliyopimba unavyonukia, ucheshi na vitukoko na hizo pozi ndo navutiwa. I surrender, I surrender. Popote unataka unakwenda, baby. Nini ni agenda? Na kama leo kutanyesha. I surrender, I surrender. Popote unataka unakwenda, baby. Nini ni agenda? Na kama leo kutanyesha. Kiboko, kiboko, umenitoa kwa soko. Kiboko, kiboko, umenitoa kwa soko. Miushino vipi umeninyaka hivi juu on the low. Mihuanga gangsta sishikangi my feelings, but ebu niende, wacheni topowe. Atanifanya ni owe, ofisi ni towe, wacheni ni powe, oh lord. I surrender, I surrender. Pali unataka ndaenda, baby, what is your agenda? Leo ni kama kutanyesha. I surrender, I surrender. Leo ni kama kutanyesha, baby. Kiboko, kiboko, umenitoa kwa soko. Kiboko.